Uyabona ngoku ngoso zaphinde ngoku ngoku so zaphi uyabona ngoku so zaphinde ngoku ngoku so Sapi, oh, so sapi, uyabona.